Ekitongole ekyebigezo ki Uganda National Examinations Board olunaku olwaliro kiyidiye kyafulumya ebigezo ebyakolebwa omwaka oguggwaire 2025 ebyasuniya ey'omukaaga era nga kusinziira ku bakulu mu kitongole ekyebyendegeresa nga bakufulumya ebigezo bino basinziire gali mu maka g'obwa pulezidenti agagambibwa Nakasiro omwaka guno omwaka oguggwaire gulaze okweyongera gwongeire okuleeta isuubi nti abasomi omuwendo ogulikola ng'obulungi gweyongeire era nga gutuuse ku bitundu 6.86 ku buli 10 abatuuka n'okubona nga basobola okugya mu matendekero aga gaiguru omuwendo ogw'abaana 16.44 n'abeegambisa omwaka gwa 2025 tyamira ebigezo bino eby'ekibiina eky'omusanvu era ng'ebibala ebyo byongera okulaga nti kweyongere kw'abaana 17.2 ku buli 10 ku baana 18.9 batyamira ebigezo omwaka gwa 2024 era nga kuwaabo abaana abaana baabuwala ate nga abaana 9.36 bakola 56.3 baana babulenzi okusinziira kwakulira ekitongole kya UNEB Dan Odong akoba nti okusinziira ku baana bafulumizibwa b'ebigezo ebifulumizibwa olunaku olwaleero abaana abagera 18.1389 n'abatuukaana okujja okubona nga beetaba mu kusoma okwagaiguru mu matendekero kubanga baabise bukalamu
113,290 or 68.6 will qualify to be admitted, compared to 92,273 or 65.6 in 2024. In cases where one principal and two subsidiary pass levels are considered for admission to other tertiary institutions, for example, the TVET institutions offering diploma level programs, we will have 145,129 or 87.9% of our candidates who will qualify to tertiary levels.